Zaid latest music.
Girl, I'm featuring a rock. Fox. Conks, conks,
you pull up a chef, Baba Irekale, Baba Sali Kuto Belakale, you pull up a chef, Baba Irekale, Baba Sali Kuto Belakale, Manyete Valusia Zikia Matuna, Usuari Raja Kondola Palela Kununa, and you pull up a chef, and you drop it to go, and you pull up a Palela Kumizani Mati, and you pull up a chef, I'm a tuna. Kambia kwa lifi wanga kuli mukute Neluka milifa tate Kambia kwa lifi wanga kuli mukute Neluka lifa kuli mutaye Baba ile kare Baba sali kuto vela kare
Baba ile
kare Baba sali kuto vela kare Manyende valusi ya ziki ya matuna Tuzweli rwanja kondola pale la kununa
Ani upula
wakilu ni utuwa mtuku
Ani upula
mbaya wakumiza ni mati
Ani upula mbaya
Yako ya oma
Sike
kwaza kumiza nyende Walusia ziki ya matuna Tuzweli rwanja kondola pale la kununa
Moku kumotasi ya rifasi mulusia zima nyando Kaka ikandiko muhile kuku Lumitondire kuku, kambe muteni kuku, kambe mwaluswalisa luli masikami Mitondire ima, kambe muteni ima, kambe kimina walu wavalela Manyando ya luna kafera ima, kambe muteni, kambe mwawona Amoni wondate kafera, kumwizi wondate mpumule kakozo Kina wamina yami upula, izipo ikavudi, mwana wa sims
Ni upula vashe, baba ile kare, baba sali kuto vela kare Ni upula vashe, baba ile kare, baba sali kuto vela kare Manyende valusi ya ziki ya matuna Tuzweli rwanja kondola pale la kununa
Ani upula
vashe, wakilu ni utuwa mtuku
Ani upula
vashe, baka ya lakumiza ni mati
Ani upula
vashe, ni yako ya oma
Sike
kwaza kumiza nyende Matuna Tuzweli rwanja kondola pale la kununa
Manenge mwatolo Musumo wa famili minawile Nikutwa mitolo Nila kache kunisa pale la kubiliva Neluse pile kuminai Lusika lushendo kira murusiai Kambe mute wana mwani hotela Kona nikapina ni opela Neni katabela mkute Maloko avasalufari kute Seni pila mwabipupe Kuikutu andefa konjini puke
Yupula vashe Baba ile kare Baba sali kuto vela kare Yupula vashe Baba ile kare Baba sali kuto vela kare Manyende valusi ya ziki ya matuna Tuzweli rwanja kondola pale la kununa
Ani upula
wakilu ni utuwa mtuku
Ani upula
baka ya kumiza ni mati
Ani upula baka
Yako ya oma
Mwabwa
tate Kwa za kumiza nyende Walusi ya ziki ya matuna Tuzweli rwanja kondola pale la kununa
Spoe kabuti Mwana wa slap Astronaut boys is a building once again Kamfana kakavuti I see you Gongs konganya Fox 40 Mishinalo I see you Zaku boy Davison Baba Shop Mtanuka family
Barote Boy Records
Zaid latest music
I love Fox 40 It's the realest baby